ungangikhomeli mngani wami. Ngifala baba wakho, ungangikhomeli mngani wami. Ngifala baba wakho, ungangikhomeli mngani wami. Ngifala baba wakho, uyazi ubaba wayithwele kanzima.
Ubaba wayithwele
kanzima,
wayini
senkomo zephulu.
Wayola amasi,
ubaba wayithwele kanzima. Wayini senkomo zephulu.
Wayola amasi,
ubaba wayithwele kanzima. Wayini senkomo zephulu.
Wayola
amasi, ubaba wayithwele kanzima. Uyazi ubaba wayithwele kanzima, ubaba wayithwele kanzima. Wayini senkomo zephulu.
Wayola amasi,
ubaba wayithwele kanzima. Ungangikhomeli mngani wami, uyazi ubaba wayithwele kanzima. Uyazi ubaba wayithwele kanzima.
Eh, shemape, yimi njalo wethu kwene zambova lokugubo sentambo siyeza siyanyelela phela ngoba ngithi fanela mfakabiyela 2010 Bondi fokabiyela mkhongo wezinye fokabiyela. Ngititayela fokakhoza nawe vimbela fokakhoza. King Shaka fokabiyela Ntoma fokakhoza Mkhohlo sakhile fokakhoza Ntumsane fokakhoza. Ngiti mbethu masoluka uayandu fokakhoza obuke menimoto kwesakwabiyela. Kube siyabonga fokasangweni umphatheni fokwanyana umphoso umfokanzunza bathi umphosa nyoli. Ngithi batinyele fezela fokamsimanga enkwempe mbiza uqhekeza ufokadlamini olunda emahlabathini bathi nqanda fesi utshitshele imfinto ufokamajoa umasini ufokadubazana dubula mkhaba ngitabankulu usheme ngamayelizo ufokaqwabe umtyalabo ufokansele khali sendabuko ufokabiyela igoso lami engingalikhohlwa kanjani sakhile fokadlodlo. Ngithi hayi bafoda ngithaka ngiyibambela kulo nyaka angifuni lobumbane bokwezintsha njalo aze ngimoshe ingoma yami. Ngiphethe unjini umzamo ufokandlovu sesimbiza sonke ngiyazi vele ngiyaphela-ke lapho.
Ungangikhomeli mngani wami, ngifala baba wakho. Ungangikhomeli mngani wami, ngifala baba wakho. Uyazi ubaba wayithwele kanzima, ubaba wayithwele kanzima. Wayini senkomo zephulu.
Wayola amasi,
ubaba wayithwele kanzima. Wayini senkomo zephulu.
Wayola amasi, ubaba
wayithwele kanzima. Wayini senkomo zephulu. Wayola amasi, ubaba ubaba wayithwele kanzima. Uyazi ubaba wayithwele kanzima, ubaba wayithwele kanzima. Wailu singo moze pulu
Wailu la masu
Uwaba wa chwele.